biyo idaa sugan naankiyo qurcuda heel kale haweeloo dugi habiyo daban
Hey, what the love?